Exclusive from ZambianTunes.com.
This is a Jerry Fingers production.
Sachitari chaji kangati Natuniza tu makangati My way Nichite ichi netiwe kiasila Nimbela kutiweze na veina Nichite ivi mabando ziasila Singa chekinge kapena nine Profile picha yako
Yako,
yako Profile picha yako Kani ya chikondi imwe ni yofuta ungachi mwe mama
Hi baby, can you please send me some credit?
Vene vasevenza imwe ni venangu kumakudia ni vena Nipeze kandine ngula talk time mami kumutumila vena Manza kowa mafaka muna waopa mafoni Cabena, ah, ah. Sunga unes condisa tu niwo ononga. Misangoza ko ona manje monse baseka. Uche ni chiko ni ulo sanje. Sachitari chaji kangati. Natuniza tu makangati. Nimbela kutiweze na vena Nichite ivi mabando ziasila Singa chekinge kapena nine Profile picha yako
Yako,
yako Profile picha yako
Yako, yako
Funde na vena Bile telela Nakani za muka chepa Sini mandelela Sini ziba vena Valimbikila Kufuno onunga Gila gila, vishokelela Uzachubika manja baby, akata limpa Sinizi wabena, valimbikila Nangani ya boza We're supposed to be the cutest of lovers We never fed the champion, we game undercovers We are meant to be the best for each other And never death we play, no game, free secret lovers Infidelity you know brings tension So me strive to give you all the physical attention You never get to see me negative reaction You know because me love you no physical attraction
Sachitari kangati Natuniza tu makangati My way Nichite ichi netiwe kiasila Nimbela kutiweze na vena Nichite ivi mabando ziasila Singa chekinge kapena nini Profile picha yako
Yako
Yako Profile picha yako
Yako Yako
Nifunos fake monsa pato yanganga Kindiwe umavede wanji Fon vela vela mumaganezo yanganga Kindiwe umachite wanji Sometimes ni matuma foni Kumasuni yanka Vena baka tumafoni Iusekelela Mami chiko nini babidi Sini nama Nikamba vachendi Ni chiko ni chako Sachitari chaji kangati Natuniza tu makangati My way Nichite ichi netiwe kiasila Nimbela kutiweze na vena Nchite ivi mabando ziasila Singa chekinge kapena nine Profile picha yako
Yako,
yako Profile picha yako
Yako, yako
Sachitari chaji kangati Natuniza tu makangati Nimbela kutiweze na vena Nchite ivi mabando ziasila Singa chekinge kapena nine Profile picha yako
Yako,
yako,
yako.
exclusive from ZambianTunes.com.